Black Market Records.
Dalele, dalele. Odio Moran.
Mavo on the beat.
Sikandani jona kamote gade nduku na sikandoni se madem huku nateka ebu guess kuna katoto na kemba na ipes mama milka 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 donye 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 waru 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 mbosho ay nina maninja nasikia maiko dudiko hakuna bolro ya safi ni makondiko kuna keroma zimeshiba na mabongi koro washa koro ndio afike kame doro parakasha ulenge uspana selinasi alipata juu ya miti bana akaacha sikiza sasa rungu viu sasa ni kuputin hapa bana kiurasha
shuti umdare toto ni kula chumtu kivela vilo menishika takufuli ya jela vilo menijaza tae nina kukemba kama futa jote kiminta kuchenga unahaga kugo twende kwa chemba nitakula tukisemba semba kusemba nitakula tuviketa kanapenda tuvitu zimetengwa ai ai limependa
Save for save, nata siku juu jina Amonio kobrai na mipenda kumimina Bushodo wa madhais na direda kuhihenya Nikisema wine, mina manisha itibu Manoliza wine, ili matizo hibiza Ilithi, uthithi moka, kaka Kamithi, katataro, kaka, kaka Kachingiri, nige kwite, kaka, kaka Kagiri, saga mungu, kaka, kaka Ucho modo sikie vivi, ucho modo sikie vivi Ucho modo sikie vivi, vivi
Black Market Records.